Wahunicheza kama dumbia,
kama dumbia.
Wetwende kidumbia,
dumbia dumbia.
Striker force, lina force. Dandanya boxi alikosi. Striker force alikosi. Ukileta utoxic, utakukosti. Weluka kama dumbia,
kama dumbia. Masela cheza kidumbia, dumbia, dumbia.
Weluka kama dumbia, kama dumbia. Masela cheza kidumbia, dumbia, dumbia.
Barcelona walimtaka, lakini kaita wasimba. Huyu dumbia ni teka, ni la teka. Wakama teka. Wedada shikilia ukuta wauni, wacheze kama dumbia. Barcelona walimtaka, lakini kaichagua Simba. Huyu dumbia ni teka, ni la teka. Baka mateka.
Wela na iteke yote, msela acheze kama dumbia. We sista pinda mgongo, wauni waluke kama dumbia. We dada jugeto, wenzio natakata kucheza kama dumbia. Napenda kucheza peku peku, viatu vinani bana.
Osimeni wa kuchaji, dumbia.
Osimeni wa beya joni,
dumbia.
Osimeni wa nyongeza,
dumbia.
Osimeni wa mchongo,
dumbia.
Osimeni wa mazese,
dumbia.
Osimeni wa kurequest,
dumbia.
Osimeni wa kubani,
dumbia.
Osimeni muza chipsi,
dumbia.
Osimeni wa mtumba,
dumbia.
Osimeni wa porini, dumbia.
Weluka kama dumbia, kama dumbia. Masela cheza kidumbia, dumbia. Weluka kama dumbia, kama dumbia. Masela cheza kidumbia, dumbia, dumbia. Weluka kama dumbia, kama dumbia. Masela cheza kidumbia, dumbia, dumbia.